You're listening to the African Music Mix on the Voice of America.
And the East to the West, the African Music Mix plays only the best, right here on The Voice of America.
Je vais refaire ma vie. Il n'est jamais trop tard. Tu n'avais rien prévu. Mais là, je passe à autre chose. Je vais tout oublier. Laisse-moi le temps de réfléchir. Revois les choses avec toi. Avec toi, j'ai tout lu. Avec toi, j'ai supporté ce qui était insupportable. J'ai tellement rêvé le meilleur. J'ai tout essayé, j'ai tout donné.
Looking for tunes, you've come to the right place. The African Music Mix on VOA.
Aquí. What does Africa sound like? Find out on the African Music Mix on The Voice of America.
Mshikaji alikalala ndani ya futi sita na mkumbuka mtana alipokuwa na katisha na mara kadha maskani na washikaji ungimkuta singedhana na ngoma machoni alivyokuwa mwema mzuri mtana shati ziwaza kabla kusema ibilisi wancha za mwili daima alimcheze mbali tungi vicheche mineli hakuonekana kujali tazama maisha yake utaona kosa lake kama alifunga kufuli katikati yenye tizake mkali kushauri na saa leongea kuhusu mapenzi huko kipinga zina angesema chagua kipindi angechagua chepanda nyumba ipendayo angechagua ya ibada tepe mwekundu mpaka kwenye nguo za ndani nadhani mimi najali wewe je kama alikufa kwa ukimwi jiulize alijali nini katuonya kutuaminiana mtazamo wake na mama teri daima ulifanana alite maisha yake ilikuwa safi kama inabii hakuna aliamini mwisho mshikaji utakuwa namna hii gawa sana kondom na kufunza kama ngaza vijarida vya ukimwi yeye ndo alikuwa msambaza na maana alikuwa anatoa bila zake kubakiza ama amekufunua mola anaonyesha miujiza siku zinakata tumuone nini kasoro afya yake yeleweki eti imeanzisha mgogoro na anadunda kesho mgonjwa na hatolea cha godoro alifanya kwa siri hadharani hakuna shahidi labda alivumilia sana mwisho kwa siku kukambidi ama ilikuwa kama jali kama lepigwa na radi hatuwezi sema na bado tunashangaa vipi vipimo vinasoma mshikaji alikufa kwa ngoma kwa njano huu ni mfano kwamba ukimwi ni kwa wote wembamba na wacheza sumo wazizi wema pia wamo na hauji kufuata kimo ungedhani uko salama kuzidi usalama wewe ungedhani ukimwi utaogopa utamwacha mshikaji mwenyewe sivyo haufanyi utakavyo wewe unafanya utakavyo wewe hakuonekana na binti hakuwahi kuyasidini mfuasi mzuri wa madini
lakini alikufa kwa ngoma
alirudisha alopotea akawapa tiba mbadala na adui mkubwa wa zina
lakini alikufa kwa ngoma
amshakili yanga kanga gani ulibebea siwaambii msiusie sisemi zipo mfungue sisemi mwache kwa wema ila ujinga usiendelee kwamba kila anayekufa kwa ngoma msidhani kicheche tuamini bado wenzetu msiache wagonjwa jifiche
African Music Mix, where genius meets rhythm on The Voice of America.
حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي
حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي العيون في الكون انا شفتها
الله عليك الله
على سحرا اجمل عيون في الكون انا شفتها
الله عليك الله
على سحرا عيونك معايا عيونك كفايا عيونك معايا عيونك كفايا تنور ليالي نداني وقال بتحبني
الله عليك الله
طمنتني قلبك نداني وقال بتحبني
الله عليك الله
طمنتني معاك البداية وكل الحكاية معاك البداية وكل الحكاية معاك
Something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix on The Voice of America.
Pega na minha vida. best in African music from throughout the continent, the African Music Mix on The Voice of America.
Muri mu
Let your fingers do the working and your email does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. African Music Mix is one word at voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
Boys know them, no like us. No matter what them do, that I know they know this talk us. Papa guide and protect us. From them if you wait, that I know they know this see us. See people who no like us. No matter what them do, that I know they know this talk us. Papa guide and protect us. From them if you wait, that I know they know this see us. What is the aim them after? Nothing man no one see them brother prosper. How come now your life done better? And your brother man still do you suffer? When me ask them, tell me what is the matter? When you go a foreign, you don't send me no dollar. Since you come back, now so big, big grammar. Talk when, because boys, they para. When me ask them, come my life them after. And get them all problem with my own matter. Tell them, Baba God, and my Lord and Savior. So they can cross me border. When me sing, say, boys, know them no like us. No matter what them do, that I know they no be stop us. Baba guide and protect us. From them if you wait, that I know they no be serious. Me border, I can't test me either. Sing, they never know me. I'm the best producer. If you think I lie, make you go ask me, master.
I be
I made you run the mixer. Sequence some beat.
I'm a jester.
Yeah, hey. I'm a life them after. And get them own problem with my own matter. Tell them, Baba God, I'm my Lord and Savior. So they can cross me border. When we sing, say, boys, know them no like us. No matter what them do, that I know they no be stop us. Papa guide them. Man, then they cost us. Hey. You see them in your office, man, then they jealous. On top stage, they won't sing like us. Hey. The music and they play, then they do one by force. Hey. Some promoters, them we want to help us. Hey. Some people come on back and start to spoil us. Hey. They never know, say the people want us. Hey. For radio station, they want interview us. And me girls everywhere, they can do without us. So, why you come, they jealous? Hey. From top, boys, do they do like us? No matter what they do, they know they don't stop us.
Music Mix.
Badada meli goiso kan ku arko
kuarko kuriaki urugan qabo kale o adiga meedi ya habibi ya hayati urugan qabo kale o adiga meedi ya habibi ya hayati yeah.
African Music Mix, right here on The Voice of America.
Sin embargo, ¿qué tienes? Sin razón, mi momo, listo. casibinan que entra no país. Que usa com casibi, talvez se castigo de Deus. E comanda no tempo para de junga, junga. Junga, 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 junga. E tá dando a mama, no tempo para o junga, junga. Junga, 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 junga. E tá dando a mama, chebeca.
Smile to your face, doesn't it?
African Music Mix.
The African Music Mix on the Voice of America.
Sa Than honey and less than half the calories, the African Music Mix on the Voice of America.